Kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem aljumare nogay jeegom lewru desembre hitan 2026 se sakrab to gondom hedade hejuj amen di lindile mangal mudum fu min chalmin am san. Dawde biennale artistique et culturel gondo wadde lamu Tombouctou o bangi mudum ka kanankobe lamu e komini ngaji di kanyum en ka an wondi wondu jukitaade e wajuji fewde e nafako taw nafako woni e tawrede talkuru jippinirdu kanyi e kutteje ko wawi bile hebede e rafi tawrede ndudo talkuru cercle kuro kanyum ka hultama wiide rafi hubude kuboje am kanyum kana wondi mater ton heba libbi nayi le nyalom hande o odo kawaru ka latike sababu jaati tannude goyde gulliji himbe le gobbe le odo nokku koljibe metti mudum fewde e majjum samde sakara dun samme kawaruji dum jokonam kigi hande bismillah modon hedade dun le region Tombouctou o holtama wiide adadu yimbel sukaabe tawrtebe talkuru jippinirdu to ka ana fandi san le wi yimbel laami be komini ngaji di tom holtama wiide dun yo saabi rafinde naagu o fewde e biennale artistique et culturel Tombouctou hitan 2025 gundu wadere le gallure waliabe teme tati e chapantati e tati le nokku o yimbel be kanyum en ka ana wondi wadde imma daraji fa famina jamande e duna fa ko woni tawrede ndudo talkuru fa yotto kuteje bidi de rafi tawrede ndudo talkuru kinala da amem kerta yaad tum dum woni Mariam mo kuli Mariam mayge wonko hebanem do majum kede Ousmane Nyali Boudi
tidallaaji bangal talki jibinirde e nandore mudon rewbe ana joggi caddele mudon to tumbudoto e wi horeje kafu madame Gassamba nyamoy Aliji arafi di talki an wadda tidallaaji yogaji hono jande sawrugol e hebugol golle fubuli do sukabe jokolbe
vous savez qui a des
ko andi won rewbe jibinobe le ciye pamare de da tawan de en cuudi docteur ngala wana hala sage femme na préfet na du matron e famballabe yalla be darta talkuru dun yottidal arandejo ide ben mum kasen sukabe jokol dartobe windade dartobe fa keba talki anditirdi dartobe talki dogi nodu mobile nadu dartobe golle mu yafana dum ben talki jibindi ngala lamu ko be baltini hakkilaji wiide ana darani kabaru mudon imadaraji ana gondi e wadere jati yalla sukabe hebbe ana binde le o region no kebirata talki jibinirde Omar Tunkara woni jokko directeur national gollirde etat civil
le taux national
leydi meden di windo be datudi talkuru jibinirdu le temederon fu ana ya hakke chapande jeno tumbutu do chapande nayo e go'o nen joni wajibi non min ji min gari do hawrde e binangal himbe du gari fa heewi batte mudun wadi min bi min gada imadraji wadde holito ngoji yalla himbe ana ja windawade dartude talkuru jibinirdu hokkude inde yo gonga ka tafon jakkulita jibingol sukoma do majjun woni ko humpitingol wonde wadde le ngal kawrital ngal bale societe civile e kanan ko o region kawri e mudun wonno ko Mariam May gahibini studio tamane iude tumbutu
tidal labilo hebugol kubojam le lam koro ka heba libbi nay le wakat jom o ka latke sababu tande to sanne golleji bilide kebe le wi nana laji keba yordo ton di ka litre essence mo heba taake saatu wakati o hore temen nay yaade temede jeegom woni hakkune mudum dum e juuda yimbe jeeyobe curto so yeeyabe o do kawaru ka yimbe gombe tumbe kanyum en ka holisi wiide wawa heddade feyi wonko be kaltani kejjada amen gondol on do nokku do ne hamma gindo kede Ousmane Nyali Boudi
ici a koro
korodo handen hebude kubojan anatiidi faisa hebi lijira aitan hakunde temen na edebe sapo yaade temere jeego edon tampini min do korodo kabaru kubojan an hamni wattu gon en joni o anaway hono kubojan wala jaati lijira an suttire fa temere joyi wattu yoga fa temere jeego edon heewi sanne min baawa sodde dun fami biya min jan wadude haajuji amen dun yafanaami
c'est pas facile
itobe kangi chinois en didom kan e mobilaji mu en didom kan en ka gube jogibe kabordo be andita ka suuti kedo en aljumare noga e jeegom lewro decembre hitane 2025 du wadda sanne nokku yam folila ana le region bugoni le wi nana laj kebar yurde ton di ka chinois arande kan e mobile mudum chu suuta ma nokku mo noddirta bere ko ana le commune guana didobo o kan ndu suuta ma nokku mo noddirta kolonda ana le commune guanyaka dido mobilay didi kanyu ka suta ma bete hande hakune filamana kanye e demso anale commune kusa
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
communiqué goto jiltunaado koyde kurdo do beme ande kesse de kanyum ko holiti wiide gubal ngal be noddirta IS le nyalom hande o kanyum en ka warfa mu ina kalsi mu em dum hobi koliti wiide dum yalti e le batuma be cakiti do ngaddo le leedi amendi draman mayga tewti andu do so tawi dum gonga no kede Ousmane Nyali Boudi
e wi communiqué gonduɗo yiraade dow bembe annde ɗe moƴƴingol kalis leyɗe AES haala muɗum haalama leyboto hakkunde hooreɓe ɗe leyɗe gadɗo Bamako ɗo noga e ɗiɗi e noga e tati lewru décembre ndu. O weddama laabi kewɗi dow WhatsApp, omo yiyeedu dow hellojoogaji Facebook, tawe wala fuu kananke kalɗo haala muɗum. Gonga leyboto gadɗo Bamako ɗo kabaruji kewɗi kaali haala muɗum pawiɗi dow yirewere keɓal gollidal hakkunde ɗe leyɗe e sembingol gollirɗe majje. Les golleji gaɗa leyngal kawrital ana hen fuɗɗugol golleji kewɗi on Banque Centrale d'Investissement et de Développement AS BCID AS ka fay goote mabɓe haalay haala fuɗɗugol ñamgol o kalisi le yontere warore nde. Caggal ɗum nde toɓɓere memaka les communiqué ɓe cakkiti wadde les timmode batu o kasen sini afondi ndu talkuru e communiqué ngaji moƴƴiɗi ko heewi ayiyan ko yadata ko hollati wiide ɗum wona gonga. Micintinde on wiide du min kolliti on kabaruji kewɗi mbawɗi famminde on communiqué gonga na penejo oɗo mbawi heɓude dow bembe ande amen ɗe.
Leydi amen di waram heɓodirde e leydi Maroc wakkati yamde nogay nokku mum noddirta stade Moulay Abdalla de Rabat ido windi e le imadaraji kanna hitan 2025 gondo waɗede ɗe no on ɗo nokku. Ɗeɗo piɗe ka darde muɗum ana mawni sanne e juuɗe jagabule em. Leydi amen di ɓe keɓay heɓude ngaalu dow leydi Zambi goto goto maɓɓe fuu baddel gotel heɓi. Jagabule em ɓe ana hani wadde ko woni e bawɗe muɗum fuu fati tawa ndiɗo leydi kañum ka ana heɓa kaw dow maɓɓe. So mi jiɓɓe fa ɓe jaha yeeso ele piɗe maɓɓe ɗe sakiraɓe ɗum sembe kabaruji ɗi mi jogannoom kikiɗe hannde mi jowti om sanne heɗade min fati jehe fe nokku ɗo e seeɗa fati yetara wara haltande o ɗiɗo kabaruji fo e Français corne en kiri jam.